wadankan waa ogtahay caqabado magaratay dhaqaalaha ay jiro dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro marka dhaqaalaha wadanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto problemkii xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah waxaas oo dhan kor u kacay inflation badanaa dhacay oo maartay xilligan runtii uma fiicno wadanka inuu maartay carqalad ku dhacdo
ujeedka mucaaradka iyo raylaba ay ka leeyihiin isu soo baxyada maxaa lagu sheegi karaa ma dhab ayay ka tahay oo tirin codad in lagu laabto ayuu rabaa isaga iyo mucaaradkaba mise wax kale baa jira maxaa lagu micnayn karaa
maran saad u ogsoon tahay ba doorashadan way dhacday raila wuxuu yidhi kuma qanacsanin natiijada kasoo baxday doorashada waad ogsoon tahay guddigii doorashada ay ku kala jabeen 3-4 bay u kala jabeen taa waan ka hadli doonaa laakiin markii ay taa dhacday kadib waxaa laisla tegay maxkamadaha kenya ee la yihahdo supreme courtka supreme-kii ayaa muddo dheer kadib falanqayn kadib ay dhegeysi labada dhinac ay dhegeysteen dhibaatooyinka ka cabanayeen waxay go-aan ku gaareen doorashada si xaq inay u dhacday supreme courtka waa the highest organ oo macnaha waxaa la odhan karaa waa meesha ugu sarreysa sharci dejinta waddankan kenya haddii sharci dejinta waddanka meesha ugu sarreysa ay go-aan ka gaarta waxay ka dhigan tahay go-aanka ugu dambeeya inuu yahay doorashadii meeshii horta la taagnaa waa laga soo tegay meel kale ay kaga gudbi karaan ay markaa jirin point of contagious ka hadda lasu haysta waxaa waayey guddigii doorashada 3 tiri waa xad xilki ayaa ka dhammaaday waqtigooda waa dhammaaday 6 ay hayeen xilligi waa ka dhammaaday saasay xilka uga degeen 4 kalena waxaa lagu furay maxkamad tribunal guddid ayaa la sameeyey arrinkooda baaritaan ku sameeyaan maxkamad waxaa lagu furay macnaha qaab dhaqameedkooda in la baaritaan lagu sameeyo macnaha guddoomiyaha guddigii doorashada intuusan warbixintiisa soo saarin bay iyaga waxay ka soo saareen warbixin warbixinta oo ay ku eedeynayaan waxa uu soo waday jabukaati ama guddigii doorashada guddoomiyaha guddigii doorashada inay xalaal ahayn way sii hordhaceen maadaama waddanka ay xaalad maganaysa adag uu waddanka xilligaa galay baaritaan ayaa lagu sameynayaa oo lagu xaqiijinayaa waxay ku kalifay inay arrinkaas sameeyaan maadaama hadda ruuto xilkii loo dhaariyey waa isacdilin hal gabara ka saartay gabadhaasna waxay hortaagan tahay guddigii hadda la sameeyey ee tribunalka oo dambi baaris la sameynay maadaama guddigii doorashada dhanba uu sidaa kugu daayey oo guddi doorashood oo cusub magaranaysaa la sameyn doono nimankan marka waxay cabsi ka qabaan guddiga doorashada cusub ee la sameyn doono inuu noqon doono mid bacrimin oo ruuto uu maarata gacan samaysa inay noqon doono marka arrimaha laisku hayo horta waxa waaye waxay ku salaysan yihiin guddiga doorashada
raila iyo mucaaradka waxay leeyihiin waxaana u dagaalamayno oon dadku isku soo saarayna danteenna maaha danta dalka kenya iyo shacabka kenyaanka ee ah inaana mar dambo la xadin oo la joojiyo doorashada tuugaaleysiga siday hadalka u dhigeen ee dowladdan waxay leedahay nimankan waxay rabaan awooddana la qaybsadaan mana rabna inaan wakti badan ku bixino marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo shacabka maxaa u dana oo la gudbuun
wallahi dee shacabka dantooda waa in horta nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nidaam waddanka kenya la helo haddii taa la waayena dhibkeeda iska leedahay mar walbana runtii waad ogsoon tahay doorashooyinka hore soo dhacay 2017-2022 arqalada doorashada fara badan ba ilaa xitaa kuwana ma garanaysa iyo kumanaan kenyan ay naftooda ku waayeen mar walba inay runtii arrinkan oo kala dhaco waa nasiib darro weeyaan midda kale haddii guddigii doorashada la eedeeyo labadii nin ee doorashada u taagnaayeen is eedeeyaan maxkamadda waddanka ugu sarreysana la eedeeyo waddanka xagguu u socdaa waay marka su-aasha this is the issue marka I think uma fiicno sawirka hadda socdo uma fiicno ruutona waad maqlaysay wuxuu yidhi nimankan waxay barteen in maaratay awood qeybsi ay mar walba kibaki bay ku fureen awood qeybsi uhuru kenyatta ba hanshag la sameeyey raila oo ay ku fureen awood qeybsi marka anigana ma ogoli buu yidhi maaratay in awood layla qabsa iyagana waxay taagan yihiin annagana maba aqoonsanin marka taa waxay noqonaysaa isku turtuur
sharciga waddanka markii la eego maxaa ka dhalan karaa
sharciyan runtii waa xaalad adag bay noqonaysaa because it is not hadda waxa laga hadlaya ma aha doorashada natiijada maxay noqoto maaha waxa laga hadlaya waxa laga hadlaya waxa waaye supreme-ka ugu sarreeyey xagga sharci dejinta waddanka ayaa go-aan ka gaaray oo yidhi doorashadan si xaq ayay u dhacday kadib mar haddii ay sidaa maaratay maxkamaddu sheegtay haddana maxkamaddu warkeedan diidanahay bay ka dhigan tahay marka haddii qolada mucaaradka ama raila ay yihaahdaan ma ogolin mana aqoonsanin hadday dhahaan waxay ka dhigan tahay warka supreme courtka kasoo baxayna ma aqoonsanin inay leeyihin bay ka dhigan tahay